Man, wacha kushangaa bana. Hii mix unasikiza ni ya Roots vibes bana.
Roots vibes, sound system.
Hata wakisima stima, Jam Music will continue to play.
Casto.
Ai! Sirio ni criminal. Gone criminal. Sirio ni criminal.
Amen.
Gone criminal. Sirio ni criminal. Gone criminal. Sirio ni criminal. Gone criminal.
You're a criminal. Ita soja kuna vile tumevamiwa. Na mabusta wote leo wamefagiwa. Mazi wangu wanadai kumkatia. Na ye ni chizi maze anawapatia. Utamu yoni yeng, yoni yeng, yoni 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 yeng. Na maweng El Matador. Nina mali toka Kenya. Yoni yeng na maweng. Yoni yeng, yoni 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 yeng. Na maweng El Matador. Yoni criminal. Kama ndlama Buddha boss. Unahaga na unasura. We ni criminal. Yoni yeng na maweng. Unahaga na unasura.
We ni criminal.
Haga na unasura, we ni criminal. Yoni yeng na maweng.
Yoni criminal.
Yoni yeng na maweng. Yoni criminal. Kama ndlama Buddha boss. Dio. Mina mi blue blue. Chiki chiki chiki. Digo digo. Na ata ata mita mimi dio dio. Yoni yoni no no.
Kwa matatu, ona leo tunachoro kwa matatu. damu jasho na machozi tu mwanangu uliza kiatu. I've been on the grind, so much to do, so little time. I'm only trying to get what's mine before nifike finish line. And I'm having a good time, I hope I get to see you again. Hope I get to see you again when the light flies. Hope I get to see you again. Hope I get to see you again. You know, they never know the story of us before the glory. I do it all again. I wish we could rewind. I wish we could rewind it. Rewind
to the times to the house with the car back in the day.
My fans wanasema mouthful so sweet na wanashindwa tukutema dena inabidi tukumbeza matema chungu tukiwa sifu to my head cause they can never let us go so inabidi to explore the situation to before it get toxic. Nahitaji my good vibes in my lifetime. You're my only hope, baby, you are my lifeline. Keep you in my zone, in a me lifetime. And we can make it all the way. Cause they never know the story of us before the glory. And I do it all again. I wish we could rewind.
To remember my mother, learning I feel Kambazanga. I'm thinking I'ma stay lit till December. My son is a shorty, ready to get this like a Santa. Camilla, you was in the Chocolata. Me and Pocano, you joined me like a whole rasta. I'm in the happy house, so she give out the faster. That's just your intent, isn't it? Effects of Boko Bata. I remember, short, shush, shush, bay, bay. I swear it wasn't easy, but I'm still afraid. You pick up top, BBBBs, what it's what's what, yay, yay.
Shika yo.
Call the fire brigade, cause it's about to get hot in this motherfucker.
Got it, don't do that. Not a girl from Boston.
Rambasa. Kila mtu Rambasa. Nikizima washa buda cheza na nari yati buda cheza na nari. Nikizima washa buda cheza na nari yati buda cheza na nari. Yala new position, new position. Yala new position, new position. Yala new position, new position. New one.
Yo kivuni kotoshe chupa katika kali ya ina mfupa. Paka rangi toa kutu hichuma. Ezi wakus nimejipinjuma. Because man, this is take a karuma. Ezi wakus nimejipinjuma.
Mlango inabishi wana watchman. Juwa nawa unawika tukosha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juga handas. Kwanza nikichanga nicha shada. Nipe
new position, new position. New position, yalla new position. New position, new position. New position, 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 new position. Cheza na nari, Nike zima washa. Buda cheche, buda cheza na nari.
Shika jaba, shika mtoto dili bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza, shike unanga yani double dance. Mami ndo fizika unarada kuna kweka bond. Yuka ni kubenga, yuka ni kubeng. Yuka ni kubenga, yuka ni kubeng.
New position, new position, new position. Yala new position, new position. New position, new position, yala new position. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari yati. Buda cheza na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani juu. Mane mane duwa duwa on on. Janta dun 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 mata.
Shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 njuka tu. Mina come through, niki rock to my 1-2. Na kwenye club, watu wanna dance to. Jomino kwenye track, majabu. Beat wa zim, sauti ya dhahabu. Unatakaje ma, we come to. Bora sura ni nice, ni hit on the bumps. Nimeone mene, chwa chiwa leo. La, watu wa bantu. Hey, tuchafuke kwani nini. Wanauliza tuta siku happy mpaka lini.
Wewe DJ wewe tuachane kivile tunajua na leo tuko hivyo leo tu stay. Mtaani, si uongo, iyo kicha yako ni safi. Nikaribishe, yo sani juwe ni aje. Na suna jua leo nimekamu na kari. Na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia nisamehe. Nipenye hiyo keji na nishikishanga pepe. Nje na ndani kila kitu ni deble. Lakini na hopa inanga wageni wengi. Juhi game ni boka, siyo soka. Story ya watu wengi kwa u... Natupa mikono juu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu naweka shida chini natupa mikono juu ba ba banjuka tu ruka tu ba banjuka tu fufu abisi bum bum kika shaka kaini na mimi na mimi kwamba juu juu ba ba banjuka tu ba 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 banjuka tu ba 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 banjuka tu naweka shida chini. Life ni fupi na amisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.
Mjeu siwaone uruma.
Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Mina come through niki rap to my one two. Na kwenye klabu watu wanna dance to. Jumino kwenye track majabu. Beat wa zimu sauti ya dahabu. Unatakaji ma weka mtu bora sura ni nice. This is I'm the bombs oh. Najiwa nimewa kwa chiu najiwa leo lazima watu wa banju. Ke tuchafuke kwani nini wanauliza tutasuta tepi mba tepi mba nini nini tunashuna shedede zako zezini nini talishike tricks nikicheki mfreki hivi tuangaliane tusalimiane hizo namba za simu ndio tubadilishane ni vile tumejua na leo tu kwa hizo leo tu tutainuka tu na kuruka tu ba banju nipukina misi chikungina kashida chini na tupa mikono
Samba, tarapota, tota, leto chasta, ya chingo, ya chango, ya chango. venye wema ngami udai mi upenda napenda chako venye wewe ucheza cheza ngami udai mi udai mi napenda figa fire yani danger nasinja ngami udai mi udai napenda fanya na feel kama vete na mi udai mi udai mi upenda napenda mi upenda napenda mi upenda napenda
See me dance in the flat. Baby, baby, looks so good. baby, mix so. Mix so. Good tonight, good tonight. Seeing you dance in the flashing lights, flashing lights, flashing lights. Dance floor pop full of people. Tonight, wanna see your face in the morning light. Morning. How you feel? Do you wanna refill?
Left rose in the motherfucking house.
Root vibes. I'm feeling your heartbeat pulling me closer, closer.
One by one.
With every touch, I'm feeling it stronger, stronger.
One by one.
Feel my loving on the floor. She feel the sweetest thing. She a see her little boyfriend Liam. So she want a real man to talk on a tour. Yeah, let's ride to the east, to the mountain. You've been waiting for me long, long. Some play our favorites.
One by one.
I'm feeling your heartbeat pulling me closer, closer.
Wanna di chocha,
wanajichocha, 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 na hawa na mashow wanajichocha. Miaka tatu kwa kiwanja, bado mademo wanapaka wanja, wanakamshow na wanakanja, unachoma chini kwa mjanja, hakuna kakitu wana die die. Nini nyoba freshi bila die die, walikuja tuzi washa die die. Bye bye, mina yo baby, bugu bugu bado mina jigi jigi, fresh na tafuna kama bigi jigi, spendi vipi ndogo leta bigi bigi, bigi bigi, yo zap 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 zap. Wana 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 jichocha, wana jichocha, na hawa na mashow wana jichocha.
Yeah, si wana cho, 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 si wana chocha.
Wana jichocha, wana jichocha.
Madina no matukwe, madina no matukwe.
Lazima ya kudondoke mate, anavyodatisha madonga na mabaro barabara, kijiliza etetete taka taka, na waka wonge majero jero. Mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani, 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 yani
sound system.
We DJ we. Vibes, sound system.